kumanywa kwa sitori twasome bitabo munsambo saidi saidi we yatuke Zanzibar twasoma saidi ye Zanzibar musikati nesuri na itebigasa tusomye Yesu kuva mu buto mu kiralo munjiri mu kuzukira simanyo bapokopoko kubobuka kafezira obapokopoko abalala kalembo kitabo kibawo obuvumu kukiriza kye batamanyi ebyendele Yesu sikumanyi tukatekwa mbomanyiro tekateka na kifu ebyendele sebo sikumanyi kikola makulu okunona nga nze sikumanyi yagala kukumanya naye oli mu sitori Yesu tusoma sitori wazukira mu bafubiri mu sitori tulinze tusoma sitori olidano tunona tuli mu sitori tulieno tusoma sitori wakolo mwenge biri mu sitori eno banywa teryanywa kwa sitori ebyokugenda mu gulu mala kufa kyokka n'emirimu kye kitabo kyakutuyana Katunda w'ekitabo asabiriza buli sinzizo mw'olinnya bawayo eyabikola ebyo yabala majani anakuzoba kuyisa mu ddini ememeka baga babiri mu ddini ate sabasaba binyiza ddini mpulira mbeera waliyo ne setani yaliwo nga tewana baddini njagala nkulabeko sivu emyaka ulinemeka sivu simanyi nakumanya oba nnyabo alu olyanise njagala kukumanya naye oli mu sitori Yesu tusoma sitori wazukira mu bafubiri mu sitori tulinze tusoma sitori olidano tunona tuli mu sitori tulieno tusoma sitori wakulu mwenge biri mu sitori eno banywa teryanywa kwa sitori twasoma ebitabo mu nsambu saidi saidi we yatuke Zanzibar twasoma saidi ye Zanzibar musikati nesuri na itebigasa tusomye Yesu kuva mu buto mu kiralo munjiri mu kuzukira simanyo bapokopoko kubobuka kafezira obapokopoko abalala kalembo kitabo kibawo obuvumu kukiriza kye batamanyi ebyendele Yesu sikumanyi tukatekwa mbomanyiro tekateka na kifu ebyendele sebo sikumanyi kikola makulu okunona nga nze sikumanyi njagala kukumanya naye oli mu sitori Yesu tusoma sitori wazukira mu bafubiri mu sitori tulinze tusoma sitori.